dancer hates the dust. Memories streak me down the desert of hearts, traces of a moon, dying sparks. In the quiet, the water is dark, rumbling silence and flashing lights of time and sorrow. I've lost track. Shadows, it has grown apart. Lonely dancer, lonely lark. Your song is lost, adrift from the start. Adrift from the start. Foolish flame leads the way, once my northern star, whilst on its course love went astray. Keep walking, trust the night, in the trees whispers that voice, deceitful night, broken promises, fallen flight. Shadows, it has grown apart. Lonely dancer, lonely lark. Your song is lost, adrift from the start. Stranger is the heart. In the shadows, it has grown apart. Lonely dancer, lonely lark. Your song is lost, adrift from the start. Adrift from the start. Sadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad